Chris Hart, son of love. Yeah, Santana. Burya nk'amahirwe azarimwe mu buzima, ari kwiyuhumirije yagusekera n'ubiboneye, zikaba kwiruka inyuma batajya babura, ni benshi nk'umusenyi ku nyanja. Gusa nibashakira handi, ni wowe mahirwe yanjye. Ukwebe cobe korone mbura, nanjye sinagora. Although the sky yajya down, ubuzima bwaturya, sinzava kwizima, nubwo inshuti zabizamo, sinzava kwizima. Hari icyo mbona mu maso yawe, cyankomeje. Wajya gukunda kumbaza niba ntazaguhinduka, nk'uko umuhinzi atifuza inzige mu murima we. Niko nabitekereza, uko ibicu bikorora imvura, nanjye sinagora. Although the sky yajya down, I can never let you go. Ntibishoboka ko nakubura, nubwo buzima bwaturya, sinzava kwizima, nubwo inshuti zabizamo, sinzava kwizima. Ubuzima bwaturya, sinzava kwizima, nubwo inshuti zabizamo, sinzava kwizima.